yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to boggi jande ga fandu hala mamadou sama sefu jamnyal secrétaire kedibe jukkoje do leedi madindi mbien hebanaka mbien hebaka iminede le kawrutal cdao to akra to leedi gana mbien hojotobe hewbe dardi fedende mbien hettinade bibe leedi mali metta le leedi mali tiagal ko kananke kiddo leedi ndi iwi hen general Moussa Traoré yoppi aduna talatare mbien nyande talatare de do dubi makko chapande jetti e tati e meman hala watu lam makko leedi ndi le journal meden sifa jogola bursu sukabe lekkoy leedi mali wa mbenne waltike gila lewru juwe jabbidu ndu so yogabe nanjidi sanne mbende do dabare heere wobbe kay holiti e de jibi sanne do esedden e meman hala mudu do ngondi sembe kabaruji amen hande kikide alal bari sappo jegalur septembre 2020 bismillah sakrabe jukkoje do leedi malindi imintake fadde lamu hakundejo o halfine civil en dum woni ko hollitti ben fadde sidawo nyade 30 sappo jolir septembre li botu jujuretu akratun gubal CNSP na wonno tun fadde lifu ledde de ben wajimbini dun yo gubal ngal ben CNSP ngal samminne don e don so transition o juinama horojo gubal ngal ndardi be wattu seden fadde mako jabaade be kedo nako heban en imirana kilu mayga e do fostango umar wegalu
ko noddir ministère MPL o do botu fedde sedia wonde haajande famde botu jowido do laamu hakkundeejo on ko Kassim Goita kanye hedaabe muuben kaloy ton ko do nangay hore mabbe so tawno mo wiide be kollina anniyaji mabbe fa bo leedi malindi wattu jono be bi wajibi tan yewa yelono premier ministre kanye president o fukan tawireedo yo civil en be bi non tan wattu sobe kunce jukkoje mabbe de iwde fewde leedi malindi tiagal mudu sedia o holliti yude famini ko bi laamu hakkundeejo wada lebbi sappo e jetti be bi ko wiya fa jokko president joddine ko dum e pamini dum ka on wa lomtude president tiagal mudum kambe laamibe leede le sedia wode be ngadi noddango fewde gedde futtino gollida le majjumbe joti mangal pade be ko joppiti horeje leedi kiddo Ibrahim Boubacar Keita yi sawra yaade tiagal leedi ndi le ko warata ko be president Nigeria kiddo don hani yottaade le leedi malindi
denna ko be ngarti bamako ko habiti be gubal CNSP ngadi kawtal ndokobe kabaruji ngal e mudun kejaado mbien hala mabbe wihi yontere woni ko sidaw totti be bangal jawbu mo be ndarda ko dum woni halfinde transition o civil en so wala dun denna jukoje de sembinte CNSP holiti wiide fedde humanide subade horejo joko horejo kanye premier ministre juinama beta ko e wi honjotobe mbien yogabe kay hewti leedi malindi mbien signi talki sarya sidaw ndi jettiraka tabade di ka non e wi brema eli diko no alhali leedi ndi wordi fedde de na hani mbien joni kay hettinade bibe leedi mali buri fufu tiagal joda halaji holti di mbien anya lobbo malinkobe kedan ko mo halni arkiature do fostango amunata sunbu
ko sele maliki
leedi mali jati o hore mun heniki jo inde cdo e saria jogolal lobolam gila hitane 2001 gonga ti dela ji yogaji ana joni le leedi ndi kabaru o rafindena ku ana ti dela bangal politika ku dun beedi hen ka so anati le fedde ana hani tabboda saria ji majji ana hani dun na cdo hettino bibe leedi mali sabe be ngadi batu be kuliti himi ji mabbe le majjundun mi e hore an mi do mila wiide yiriware ana bangal mun lulatike civil na mangal fadde ana hani yella bibe leedi mali wattene hakki
kala ngi bedro famru heju su tamani na mbawi notora bembal whatsapp numero 176 70 88 51 via mo mudu yobata ke mudu 33321 kana ke kido leedi mali ndi general Moussa Traoré yoppi aduna talatare kenyan sappo jolir septembre hitane 2020 e do dubi makko mbien tapane jetti e tati kanko kan mbien latido president dimo leedi mali tiagal independence watu mars 1991 mbien la makko samindira makko dita sur la sabe be ardi non li tankulnel amadou toumani touré kedana ko amsata touré hebani en e do ko golle le ngurna makko mbien e do fostango umar waygalo
ko yihi aduna noga e joyi lewru septembre hitande 1936 nokko no dirteedo CB2 idum li laamu kayi Moussa Traoré woni president idoba le leedi malindi tiagal ko hemti dima ko mudum o laami leedi ndi bamde 1968 fa yotti 91 tiagal ko mo hippitino laamu Modibo Keita kanko du Ahmad Toumani Touré hippitimo 26 mars 1991 dubi dimo walno e laamu odi yimbele hewbe luttindirbe makko onangi kanye warde majotobe e sikitede wiye du kanko wari Modibo Keita kanye yadude e jawlele kewde o sarale sappo didi lewru fevrier 1993 nden wiya o wadan du makko fu e kaso Alpha Umar Konare jati hadi fati o ware tagal mudun du o haifa wiede nyamde jawlele kewde leleedi ndi dem o sara hitane 1999 jon sudu makko no dirtede Mariama o du sara on do wattu hitande 2002 Alpha yemiri be njopite Musa Traore dali adna sappo e joy lewru septembre hitande 2020 du makko na mare duubi chapande jetti e tati anda ko lati sababu makko be ngaran halde du de sutur makko hani wadde
fisugol la sukabe gila kiccel fa libimbe jenay na hewi nafa bangal la cellal ma e wi dotro en e gollo hisabe nyawuji hono batu ke do cewde e ko nande mun en e inirabe be jati gondini o do kabaro kanon e wi mabbe e gol jontina be do sukabe dotro en be kay holiti wide rewbe yogabe na jebbo sanne kabar mudu keddana ko be nen Aissata Diarra e du fistango Amnata Dial
Sara bisuka beka kolliti wide ana andi nafaka pikugol sukabe e lewi mabbe fa njokka balde de be kan pikule sukabe hunde mawnde sannen ka dum e tawede kolliti wide so sukabe pikkama chaldi mudum en ana ngula yogabe ana jonten hen kedodembe
nakira dente
tegal pikugol sukabe be mboye sannen fa nyawbe wakati ji a yettiraka hokkambe safare na ana be be dogo soro sunyelo makan a pikule sukuma do a pikkal dun nafaka fu wala hen sa a pikkoy sukuma do dun sore ana nawi sannen woyantan jamma inyalom wadde ta danaade
sege ngabu donwa
wulgol chaldi suka be tagal ko pikka ko dun kayo wattu non non hollitiri dogotore embe e lewi mabbe pikkugol suka be gol ana rena dum en e nyawuji sappo e didi docteur Cissé Hamadoun Lamine kanko mo dogotoro suudu dogotorore commune 3 tu hollitiwide ko heewi e sara be rew e yoga e fu tabata ko hono talkurundu dokete pikkirdu nyalmaaji di kan wirfitaade di o hollitiwide yoga e tin ana darna pikkugol suka ngol idda dum yattaaki kere demmo
la vaccination
pikkude na fesore ana jogi nafaka sannen dum walla so rena joomun e nyawuli sappo e didi e le majji yogaaji ana chawre misal ko te hepatique laabi dokkade do majjun itaboraka no haniri gabbangal amen minanga ko joomun hani hokkede ko ana hani tabede wakkati mo dum hani wadede do mudum o suka yude ne rimano fa warde lebbi janay ana hani pikkede cigi nay fa reno e polio e le majji so wakkade dokka ele majun o taba kon haniri wala nafaka kasen
100%
Dokotor embe kan ana darda sara be tinno tabo pikugol suka be gol fano en bawi hebirde cellal
tagalla dubi sappo golidal hakune eko banke golirde jande dura senu sifa kaso yubugol bursu suka be lekkuy leedi malindi won ko golirde de e samamone fuddi e wi hore be senu dum latoto sababu newa munya hebgol kalisi so won no huani be dum wobbe kay holliti kabar mudum na jibi san kedono ko ban en kuma fin keita e du fostango Umar Bagalo
kambe lamibe fedde senu hanbe yobude sukabe jangobe jande do wori leedi meden dibe kollitiwide sama moné be njoban sukabe e telefoji muden don sukabe jogibe telefon ngaji dibe no dirta écran di be do sukabe keban bursu ngaji muden kebira no yafiridu taye fey njahay le nokul do no dirta gisi automatique do ngatata carte ma do so jaltina kalisi kanko no dirta Amadou Zakaria Traoré yo kanko humini kabaru beme ande de le nokku no dirta do senu kollitiwide arande ko nayri banke carte bancaire ngaji dibe jogino tidalla modi o yi wakkati suka ko kata de do katan ya fa suka o ina chapan en jaddom dum wadi sabbami misala ko wonde wadde leedi Senegal di ton suka be jobirte warina be jobirama Western Union kanya ko nande mudum o wi le mali do dum mo jida fu ana nawtiro orange money na mobikas suka be gondube yobede be kolliti wiide beltiken sanne honno di golleji baylitirano be do suka be kolliti wiide kalisimaada heban dum no yafiri wakkati funde kaaje daada heban kalisimaado do le ko nuddata sama money du etawede fu wobbe kay kollitiide beltaaki e wayltin goldi do golleji beedo suka bihi arande be bihi no sukaabe hebbe bakki 2019 tan sakiti dem be bi sukaabe wobbe kasen ngatteli hen be bi tati ko jabbirto da ko ana heewi sanne wattu jono dum wana ko yafiribe fa hande beedo suka wobbe beedile hen wiide wobbe atande kreduuji iwrata wana wajibi tawre telefono ko ekran sako keba kalisiji muude na ko nandi e mudun be kaaja kalisiji mabbe di ko yaawi mi citade wiide ko so seno tin dido dati gollidal mabbe hakkun mabbe eco bank timmi dem be noddi yimbe al hanbe gollidinde mabbe be tay sama moné kanyun jaboto dati dibe jaltini di
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sa ngari li kabaruji amende raison ngaji di mbion na to masna ton na fuddi kenyen na mbion alala bare hande sapu e jagam lurse tam tutugol le le ci suru le kol ara zo guma mbion ko min bukuy wer ko buri ledde teme didi tutete ton e wi de capo o do mi jonna hani yettede sanne sabi yo hu tan hore kabaru hawalu ciudi le kol ko suka ko min ko longo e kanyo kukiri dun ana e lidido imadraji to kuchala tonno hejabe fedde MP4 ngadi ton kenyen majere yalla huppitede jamarende do kabaru transition e wi landini be dumbe fedde de wi na fabo gubal ngal le imadara magui ndiyan dawrude tidala leedi malindi yimbele mbiyan hewbe ngari e ngal do kawrital to place independence la morde habu rimo en timdan na kabaruji di to gawoton ONG Grefa Eglise Norvégienne ju inni kenyen sapo jewlu septembre fedde robe guliroobe juude gawunde lefol leede yontere fodde dun fedde robe gul mbiyan gollonobe heptagol jamdun ju inama non fa hande wurande dedo gulirede fanda mbiyan dedo pelle didde woni fa baade heptagol jam le nokku dun timinta kabaruji amen hande do sede yotere meda wawande